Gucci, Benzie. Collaboration.
Mr. Opening.
Jay Mafia in the tune.
Open it.
Naine ni mafuna, kungala kona iwe. Kuseka seka everyday, na kushimika kona iwe. Koma ni nchito ine, no one nanta wima ni chepela. Koma ni nchito ine, usazika neza munga sini kukonda.
Girl, you better worry not.
Girl, you better worry not. Girl, you better worry not.
Kufuna kwanga ni chito inalenga nizipeze kweni didi kaleshka na chinje. Ay, matezi hapa sita mba movie ya maninja. Na hewa maromansi na hewa makisingi. Baby girl, lolesha kumakumbi. Baby, shakate mwepo na umbi. Vera, diwe ni malota. I'm taken, same chain a movie. Kuku play, wakuna moyo goofy. These days, shitafia na bando. Chatting eko na matamuru yando.
Naine ni mafuna, kungala kona iwe. Kuseka seka everyday, na kushimika kona iwe. Koma ni nchito ine, no one nanta wima ni chepela. Koma ni nchito ine, usasika niza munga sini kukonda.
Girl, you better worry not.
Girl, you better worry not. Girl, you better worry not. Girl, you better worry not.
Siku kusia limo bazira iwe. Na ine ni mafuno nkala na iwe. Mafufu veve uma nimbeza chizweze holo. Nipaza kutali niganiza we mapeze. Chimama baba siva vela mushe ngatilipa mozi. Mwana kazi wokongola haka mwana kamulozi. Osa mpelela bene jeni na misozi. Wama kuna mapoza mami pukuta misozi. No more games yuko peleka na kwatu. Upo mbela mbela leka mami falako na kwatu. You stick to me nisemu tena tatu. Chikondi ni babili waboza ni wachitatu.
Naine ni mafuna kungala kona iwe. Kuseka seka everyday na kushimika kona iwe. Koma ni nchito ine, no one nanta wima ni chepela. Koma ni nchito ine, usazika niza munga sini kukonda.
Girl,
you better worry not. Girl, you better worry not. Girl, you better worry not. Girl, you better worry not.
Na hewa maromansi na hewa makisingi. Baby girl, lolesha kumakumbi. Baby, shakate mwepo na umbi. Vera, diwe ni malota.
Chimama baba, siva vela mushe ngatilipa mozi. Mwana kazi wokongola haka mwana kamulozi. Osa mpelela bene jeni na misozi. Wama kuna mapoza mami pukuta misozi.
Naine ni mafuna, kungala kona iwe. Kuseka seka everyday, na kushimika kona iwe. Koma ni nchito ine, no one nanta wima ni chepela. Koma ni nchito ine, usasika niza munga sini kukonda.
Girl, you better worry not.
Girl, you better worry not.
Girl, you better worry not.
Girl, you better worry not. Girl, you better worry not. Girl, you better worry not. Girl, you better worry not. Girl, you better worry not.
It's 2G Music.